Soundtrack.
Chinas Record once again. Black Forest Street. Laga.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Salam salam. Nakupa salam. Mindo yule bwana. Ongela bwana. Nikibunga mkono na webunga. Kutoka Bongo, DSM, we run the town, we born to shine, born to hustle. Mikono papaso, kima somaso. Kima somaso. Wanangu simone. Borilo, borilo. Borilo, borilo. Borilo, borilo. Ukitaka kunicheza.
Cheza.
Cheza kibunicheza. Ukitaka ukitaka ufungu uiname, utamua pipi umungunye. Habari ya mjini kiluguswaga, utamu wanapendaga. Sikipiga wanachezaga, mzuka ukipandaga. Apo mtekenye shika uku, mtekenye uku, mtekenye shika uku. Sema yala yala ya shababi.
Soundtrack.